tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay 23,000 oo qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, iyadoo Israa'iil ay sii waddo howlgalkeeda militari ayaa waxay ku adkaysanaysaa inay joojin doonto oo keliya colaadda marka Xamaas meesha laga saaro, inkastoo ay soo tarayaan baaqyada xabad joojinta. John Kirby waa afhayeenka golaha ammaanka qaranka ee Mareykanka. Waxaanu sii wadaynaa taageerada in colaadda loo hakiyo arrimo bini'aadinimo, laakiin ma aan xabad joojin guud ahaan hadda. Madaxweynuhu haba yaraatee ma uusan muujinin wax isbeddela. John Kirby ayaa mar kale ugu celiyay v o a mowqifka Mareykanka intii lagu guda jiray dhegeysiga warbixintii Talaadada, inkastoo hadalkani uu jeediyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden maalin ka hor. Waxaanu si deggan ula shaqaynayay dowladda Israa'iil si ay u yareeyaan oo si buuxda uga baxaan Gaza, anigoo isticmaalaya dhammaan wixii aan awoodo si aan taasi u sameeyo. Biden waxa uu u jawaabayay qof meesha ka dhex qayliyey oo ku boorinayay in uu ku baaqo xabad joojin, arrintaas oo ah mid kala qaybisay dadweynaha Mareykanka, gaar ahaan dhinaca codbixinta Mareykanka ka hor doorashada madaxtinimada ee bisha Noveembar. Ana Shamed, oo ah profesor ka tirsan jaamacadda Harvard, gaar ahaan qaybta arrimaha bariga dhexe, ayaa v o a da la wadaagtay aragtideeda.
The Biden administration and President Biden himself are in a very difficult position here because there still is a significant portion of the American public.
Maamulka Biden iyo madaxweyne Biden laf ahaantiisu waxay halkan kaga sugan yihiin marxalad aad u adag, sababtoo ah waxaa weli jira qayb muhiim ah oo ka mid ah dadweynaha Mareykanka oo si xoogan u taageera isbahaysiga Mareykanka iyo Israa'iil, una arka dadaal kasta oo aan lagu taageerin 100% Israa'iil in ay khatar ku tahay isbahaysigan. Ra'yurin ay galab samaysay bishii Diseembar ayaa muujinaysa in 83% dadka Mareykanka ay aaminsan yihiin in Israa'iil ay hesho qadarka saxda ee taageerada Mareykanka, halka 60% ay rumaysan yihiin inay hesho taageero aad u badan, halka 24% ay rumaysan yihiin inay hesho taageero aad u yar. 40% dimuqraadiyiinta iyo kuwa madax bannaan ayaa sheegay in Mareykanku uu taageero xad-dhaafa siiyo Israa'iil, marka la barbar dhigo jamhuuriyiinta oo 26% sidaasi aaminsan.